yekwe weka
reso linga kapito gwe mukisa bwenkola nzikize nsawo
ababadde bagala okumuteganya mu muveeko nabalekera bali nange mundekeeko abakwerijjako basekulwa engemboko bayirwe piripiri bazimbenga maso oli wange oya resi kwagala sisaga aki byonkoledde sitenda alali sula na malaika munju likoteka wetali mululu bana abantu bensi ba maddu omtima twala untu se muwongo obulandwala watandiko ne tululuza endo wozo njokoza kabuli choko lusomoza yagalonze kese msike zungongora musente wa
Chance.